lelo wotabela ndiya siba na mirembe etambula yennungi netunula ya maso gago bindetela okwagala ennyo
walunji wana mirembe
chechisela libiyo bewange